foto je wetati jum do engi ai bawo Joshua nawi nden o hebi jomira o tokkini mo o nyamdi leydi ndi ndi fu ndi warti ndi mabbe be tuufi heferbe be bardi be nyamdi lesdi ndi sai wonne nyalle bawo o nawi sai o mopti himbe o ngiay mo o latti ke nyako dottijo o jodi o noddi be fu o bi lenyol am bandirabe imi yiɗi nanon ko Allah wi'i shembiɗe cuulane tokke fuu ko um windi e nder deftere Allah e nder deftere kiita ka annabojo Musa to on tokku goɗɗum feere sey joomirawo to on cujjidano goɗɗum sey joomirawo nden o rokki on ndi leydi mboɗundi amma to on ngaylito tokkon ko yimɓe ndi lesdi ngaɗata nane ɗo higiraɓe am tokke fuu ko joomirawo waɗani en alkawal e dow on keɓay ɗum to on tokki on kuli Allah to on tokki joomirawo o bukkanay on barka har o hokka on waltaki ɓerndi daga dow nden bo o yaafan to on fuu hakkeji moɗon to on tokki mo no haani to nanon bo o hokkitiray on haa to waywayɓe moɗon nyaama on o wi amma ndaare nanon min ɗo ko mbi'aymi on hande sey cupto Allah mo tokkoto min kam e wuro am fuu min tokki Allah bo min tokkay Allah min cuɓi tokkuki Allah onon na sey cupton hande ko tokkon Allah mo yonki ko bo tokkon Allah mo leɗɗe mo teenaɗe mo ɓeɓe ngaɗata ko kaaƴe ko goɗɗum banano yimɓe ɓe tawɗen e ndi lesdi ngaɗata amma gam majum Allah wañi ɓe sey cupton mo cujjidanoɗon hande mi rukka on e laawol cujjidanoɗon Allah mo yonki amma min kam e wuro am e yalji am e ɓiɓɓe am e maccuɓe am e ko moye min cujjidanto Allah mo yonki.